masarautar Maini yana da kimani shekara
Lamu Lady Maini Sorwado wadi kwato dubi kemetati e chapan tati e joy kusinga warre joni himbe joy na Yemen be panti borno do enda be jodi chagal mo ngarbe jodi do be cingi lamu nguyendam himbe non du konda latibe e be teddin durgol e demal sanne tuba ko be futno fanata e leydi ndi neddo goddo ja Lady Maroko Raba on du konda warno yilo e leydi endan nokto wari fu o honan o tefa o jodo dum sey nyande godon o wadi bataki o hokki be yiko mbite do patral o wi yara bataki o hokka lami do Maini be mbi gara no fa be kona laamu meeni sorwangu endam den laami do kanka no cigili do faano wodi o yide modi makko e dagada makko be golli ko be golloto be jeebe joodowi e le togge bali ko ben do ngari fa hono wuro ngon heppi yidi futa wuro ngon woni kambe himbe meeni be to be ngado ciudi ton e be poda kure e be pida pucci mo na chama ka endo na chama and after kure ngon juwa be ndardo be ndardo be jeefto no joodo be bi hey wuro ngon jiido ngo ngo nyaamata ko ni be acciru wuro ngon ko be dilli laambe sappo woni ko wadi e der leydi meeni ndi kanon wonno wodi goto latido lame ke labe didi go fu diga jigaw min kan arti lami dida mako lawan maruma denno wono ko lawan kader kandu lami bula manasar kandu lame ke denno wono ko biyetedo kachalla abdu buci kolomi kanyandu konda lami onne wono hono ko inditira kachalla arano nonni den won ko lami do meeni funu wi'a kachalla chagal mako non wono ko kachalla abdu jingal mi lami ke don enda o woni mo ngaddo labi dino lamo nonni caggal makko kaccala limam onne wonno bardo tubako ko tubako be ngardon wi honan wurugo endan be bi sana non do jeewa himma ko horsube makko hokkabe nene o hokki hor makko tubako be enda be acca wurugo lamugo yara yeso ne wonno ko be pidimo malfa be barimo kanko enda fawarde handen anyer makko non don howa dum latake tariki sanne kaccala gaso kanyum dukanda lami kaccala kaccalu kanyum kaccala gaso on kanyum buri boyde e lamugo kandu woni lamido arano ufaado le hoggo laamu kaccalla en ben enda
a cikin gidan masarautan kaccallu shine na yanzu wanda yake saman mulki.